waliwo bannakyewa abeesoodde okusitula ebyenjigiriza n'okutumbula ebyobulamu by'abaana abawala abasoba mu 12 mu bukiikakkono bw'eggwanga naddala mu disitulikiti eye Agago. Kiddiridde alipoota eziraga nti ebyobulamu mu bavubuka biri mu mbeera mbi, abatiini bafuna embuto, abawala bafumbirwa mwangu kw'ossa okuwanduka mu masomero mu bbendobendo lye Acholi. Ssenkulu w'ekitongole ki Adra Uganda John Mwanza ategeeza nti olw'okwanganga okusomoza kuno, aba Adra Uganda bategese emisinde gya Adra Run egy'omwaka guno nga 10 omwezi ogujja mu Kampala ne Agago, wakati mukunganya ensimbi ezinayambako abaana abawala okusigala mu masomero mu disitulikiti eno. Mwanza agasseeko nti balina obugumu nti kaweefube ono agenda kuva ebibala olw'okuzzaawo ekitiibwa ky'abaana abawala basigale mu masomero n'okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Omusumba Samuel Kizito Bamweyana akulira ebyenzikiriza n'okulaakulanya ebitundu mu Adra Uganda atanyisa ensonga zino.
Abaana abawala naddala myaka 10 neno okutuuka myaka 19 ebitundu 25 mu Uganda bafuna embuto okusinziira ku kunoonyereza kwa UNICEF. Bino biviirako abaana bangi okubanga bava mu masomero ne baba nga tebasobola genda mu maaso. Abaana baffe naddala matunda mu kitundu ekyemambuka naddala mu disitulikiti eya Agago okusinziira ku balirira okw'eggwanga abaana betwogeddeko abo bali ebitundu 24 abali mu myaka egyo, naye mu disitulikiti eno eya Agago ebitundu 28. Nolwekyo Adra okutandikawo enteekateeka eno ey'emisinde egenda okubeera ngaowo buli mwaka.